Iko na gari na bebesha matri, mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi, veku koshware imebidi wameti.
Kazi meku nice basi upike mandu, hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi peng lazima akwe wangu, wangu hujumi ni mse wangu. Mindo hule tanga vurugu, na vile na waroga tama ni juju. Sijai kuwa mnyonge mimi ni sugu, agesu jai jua omolo na kiba wanga mandugu. Niko na pesa na show mi nalipwanga mita na nusu. Company pressure but unajua wanalipwa marupu. Mashoda meweza batoto ba Kenya wote ni wasuku. Baleo tuko bongo na lazima mi nitapita na mutu.
Niko na gari na bebesha matri, mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi, veku koshware imebidi wameti.
Kazi meku nice basi upike mandu, hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi peng lazima akwe wangu, wangu hujumi ni mse wangu.
Chop chop, money chop chop now. You give me more, you make it clap clap down. No many valia, Gucci and G-string. Girl, I'm not used to that, you'll kill me. No sense at tupa, cute or tupa. Show them you can tupa, cute or tupa. Girl, you nani bamba sana. Over girl, you nani bamba sana.
Niko na gari na bebesha matri, mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi, veku koshware imebidi wameti.
Kazi meku nice basi upike mandu, hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi peng lazima akwe wangu, wangu hujumi ni mse wangu. Mini mse wa nguvu, mse wa power. Ndo kuwe disa ipiga tei na dawa. Yeah, dawa na tei, makarao kwa milango bata wana say. Wanataka juwa kana tumi yanga madrei. Lit kila siku ni kani mipananga bay. Nipate zaba juu ya shisha mitishamba na blaze. Na kila siku ni mazishi mi ulala kwa grey. Niko na kiba tuko pale za Dodoma, tuna nice pashere. Tuna malizi ya Dar es Salaam. Mali safi kani safi ya kuna aja ya in. Tuna jitokeza nikisema abari madam. Anataka juwa kani mejipin, mina sema yes bana. Na siati ni mekari magan. Anajua kunifanya ile kitu. Na kila miu teka kuenda yufanya kali ya
kwa. Niko na gari na bebesha matri, mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi, veku koshware imebidi wameti.
Kazi meku nice basi upike manduru, hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi peng lazima akwe wanguvu, wanguvu hujumi ni mse wanguvu.